Batu dokkondiral hakille leydi ndi dow laamu hakkundeejo Madousa Awi transition o haani yaarude. Sijo Tamani e Union de Radio Télévision Libre du Mali piani ɗum Debre kertiiɗo. Sijo Tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre.
Ɗo Sijo Tamani keɗe kabaruuji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e goho lewru septembre sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyyi nokku noddirteɗo CICB ɗon ɗo noddirta centre conférence international Bamako ɗo. Wallitinde wiide yoga e haalaji ɗi fof ana gonde e yewade wattu joni hono boto wonde jokkitirede nokku no laamu hakkundejo hani jogirede le leydi meɗen ndi tawede wiide haalaji ɗi ɓe bofidiri wakkati goto wattu joni boto no wonde e yarde yesso. Ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Fa hande boto ana heddi e jokkitede le nokku noddirteɗo CICB le galle wangal jango du solanɗo jeɓɓe garan jokkitaɗe ɗiɗo botuji gooti wattu joni ko nayiri banggal ndenago ila damal to fa nata le galle wangal kañeɓ adale muɗum foof ɓe gonde fiide dow hen dabareji. Miccitiɗen wiide le ko ƴaɓɓino ko won majjiɓe darɓe fa nata le nokku o sembe e doole ɗum laati sababu wattu joni so ɓe gondi e ƴewdo hono kabaru ko nayiri banggal ndenago no hani huccinirede hoore Mamadou Sama Sekou.
Golleji ɗi puɗɗi e ley deƴere oɗo ñalawma ɗiɗo go totodiral hakkillaji ɓe leydi ndi caɗɗale foof mataka kabaru ndenagu sembinama immadraji beete aljubare hande hewali holno keña ɗo gasuji paɗɗama dow yimɓele aniyiɓe noon adude golleji ɗi e ley ɓernda e jooɗa haalaji hande ɗi yo kabaru sariyaji e laamu hakkundejo o yalla eɓe kawra dow gotum banggal gollirɗe transition o wattu mo ɗum watta e neɗɗo kanɗo haltunede kabaru muɗum pelle golle woni joƴinaɗe e ley ɗeɗo pelle ɗe yimɓele jeddodiri ɗum foof banggal neɗɗo kanɗo laamade transition o banggue goɗɗo ɗum hakkude sukaɓe M5 kañe lollirɓe majorité ɓe haalaji ɗi catti sanne e ley pelle yogaji ka ɗi gaɗa fe hello e golleji mabɓe ɗi totodiral hakkillaji ɗi jokkitoto janggo e ley yamirde kala ko tonga ana ɗiɗo talki kabaru no golleji ɗi jarata e kañe kabaru sariya laamu hakkundejo o.
Wattu joni guɓe joyɗe ɗe peccama le nokku eɓe gondi ƴewadi yello hono laamu hakkundejo hani joguirede le nokku o kañe wattumo ɗum hani wadde le leydi meɗen ndi le majjum jamare nde tan wondi e homo fu hokkude neɗɗo mo yiɗi ƴinno yellan laamo ɗiɗo golleji fa keɓen famtani no ɗum woni keɗɗen Aminata Diallo.
E golleji gaɗaɗi keñen ɗi ka pelle joyi joƴinaɗe keñen gollide ɗe ana heddi fanda muɗum hokkude hakkillaji muɗum e dewtere e ɗereji jeeti tawa e leyi muɗum moƴinade nde toɓɓe sariyaji 33 goni leyi muɗum e leydi hokkodirgol hakkillaji ɓe yimɓe latike fooɗan ni fooɗe yogaɓe ka kolliti metti muɗum en e andude ko woni e ley dewtere nde e ley suudu ndu ɓe kolliti wiide ɓe mbawata heɓude wakkati kanuɗo fa ɓe dokka hen hakkillaji mabɓe no ɗum haniri ni fa han e ñalawma ɗiɗoɓo golleji o sembe golleji ɗi ka ana fawi wakkati hono foti o laamu hakkundejo waɗata yimɓe yogaɓe ka kolliti wiide laamu o mo haaɗa hitande wootere lebbi 12 ana hani ko heeƴa saabi o laamu mo daranto dartude jogolal e tiɗalaji ɓurɗe fu tiɗude jogolal heɓe muɗum kañin e daranade yuɓɓo golleji woteji kanankoɓe e leywi woɓɓe kasen du ɓe kolliti wiide hitande ka ana fanɗi ɓe ka ana darde laamu hakkundejo o waɗe duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati to banggal latoɗo hoore o laamu hakkundejo ɗum ɗum haala muɗum haalama e golleji hande ɗi e ley pelle yagaji moƴƴinaɗe haalaji ɗi ka laatike fooɗanmi fooɗe ton e ley felle tato ɓerde nde ka fooɗanmi fooɗe o nawi hakkunde maɓɓe fa golleji ɗi darna wattu goto fa ɓe keɓano ɓe mbal tinira ɓerɗe maɓɓe e ley pelle joƴinaɗe ka yimɓe wonɓe hemɓe hakkillaji muɗum en ka galda banggal homo hani latade hoorejo o laamu hakkundejo civil na militaire.
Honno min kaldiniri onno ko nayiri banggal ndenago ɗum ɓeydama ley nokku noddirteɗo CICB kañe saɗa ara fa ƴaɓɓiroɗa ɓadale muɗum fo fedde nde noddirte CNSP nde kañum wondi e wadde ɗiɗo immadraji caggal keña ko mati toon hono yimɓele majjiɓe darɓe fa nata ley nokku o sembe e doole police ngaɓe gendarme ngaɓe fa yettoɓe arme en fa yettoyo kañe ɓeɓe noddirte sapeur pompier ɓe fano gonno le oɗo nokku fa keɓen famtata keɗɗemo kanko ɗon commanda Abba Mahamman Tamboura o kanko juɓɓinowo golleji le ko nayiri banggal ndenago mo sifido hen do faccitago Mamadou Sama Sekou.
Hier vous avez tous vu kenyan on e koy mon taki yimbele chini bonon sona nata lati sababu ndiral dangatu gambadum min joini dido dabere ji denagu yalla ngarbe guldube dambawa hinade golle mabbe li dajere balde di fetide dula vide abadan habitibe tata adadu yimbe mabbe kata non kay heba mabbe na do enne iwde sallo sabe yottade gendarme en zufure e konande mun en bangal turusiya gangal hubingal allah ndu fuf wakkat jun o hana fe yimbele natani en allah andi woni terroriste ana wawi latade kammi ana wawi latade an ana wawi latade goɗɗo
ko nayiɗi fa hannden jang bangal oɗo boto gonduɗo e jokkitede le oɗo nokku pelle ɗeɓe noddirta société civil en du ana ley ɗiɗo golleji le majjum ɓe mbihi wajibi tan dabareji pie ko nayiri bangal malinke e hoore muɗum no wori ñalawma hannden ono hani waltinde attabiyaji muɗum kani ko nandi e muɗum fa keɓen famtade gaare keɗe Aminata Dial e Ousmane Ñaly Buuɗi.
Sukaɓe ka mbi ana belti e tawede ɗe pelle joyju inaɗe e ɗi golleji jodda kalden leydi ndi yogaɓe sukaɓe ka kolliti wiide sukaɓe dari ke darde muɗum en hokkude hakkillaji muɗum en e ley pelle ɗe. Mamman Ibrahim Touré kanko mo jokko président conseil national de la jeunesse ɗo maɗi ɗo keɗoɗen mo
le jonde amen nde min puɗɗiri batu o suɓade tafo ardinteɗo golleji ɗi kanko ɗi woni kollitowo ko himɓe dewri dow muɗum sukaɓe kañe mawɓe poɗdire haala dow muɗum mawɓe mbi sini wote waɗama sukaɓe gañata saabi kañum ɓuuri mawɓe hewde ɗo amen ɗo ɗum hollata wiide sukaɓe ɓuuri hewde le fedde amen nde
pour les concertations
woni ko walda hono ɓe sukaɓe ni nde walde rewɓe ka holliti wiide rewɓe hawruɓe ɗi golleji ɗi ana panɗi. Oumou Traoré kanko woni hoorejo fédération de l'industrie et restauration ɗo Mali ɗo holliti wiide adadu rewɓe hawruɓe ɗi jodda kalden ngaji ana fanɗi bangal no wirani saabi ɓeɓe kanno hokkude hakkillaji mabɓe mo intingol leydi ndi keɗoɗen
vu l'importance
sini andari nafa debbo e dande muɗum le leydi meɗen ndi mbiɗa wawi wiide rewɓe mbawɓe daranade yirwere leydi meɗen ndi noddaka sanne le kaltidal ngal mbawɓe wadde fa waylitere waɗa
constructif
e ley majjum heƴaɓe ɓiɓɓe leydi Mali wonɓe caggal leydi ndi ɗum kolliti wiide laamu hakkundeje o kam latto laamu lobbo somo halfinanoma goto e yimɓe wonɓe caggal leydi ndiɓe e lewi madame Jara Mariam Bawane ɓiɓɓe Mali wonɓe caggal leydi ndi ana jogui andal kañum e laawi kanɗi fuu fa wartira jang e deƴere e yirwere leydi ndi keɗoɗenmo
ardotoɗo o laamu hakkundejo min kam miɗe miila neɗɗo Mali gonɗo caggal leydi men ndi hani suɓede ɗum ɓuuri e gon himɓe jogui ɓe ande sanne gonɓe ley caggal leydi men ndi
e ley o ñalawma ɗiɗoɓo golleji jodda kalden leydi ndi ɗi ka yimɓe hawruɓe hemɓe ɗum woni yimɓe yogaɓe M5RFP kolliti wiide hokkodirgol hakkillaji ngol ka ana yarano moƴƴiri hakkillaji lobbi e haalaji lobbi dun ana ley hen
yimɓele gomɓe ley réseau ngaji ɗi do ana gonno le oɗo boto ɓe iwri le saha leydi ndi le wuddi leydi ndi kañe le ɓaleri leydi ndi wattu joni ɓe kollitide balɗe tet tan heɗeta hono ɗiɗo tiɗalaji kon le leydi Mali ndi hani heɓinirede jogal so caggal jamare nde fo waran tottado hen hakkille muɗum fa keɓen famtade fa hannden keɓɗen Ousmane Ñaly Buuɗi Aminata Dial
e lewi laamiɗo région kay o ɗi jodda kaldel ngaji ana hani latade jogoral heɓe e tiɗala guduɗo o saabi leydi ndi ana jogui tiɗalaji kewɗi lewi Mahamadou Sidy Bé o wi hakkillaji dokkaɗi e ɗi jodda kaldel ngaji ka laato sababu so laawi yogaji ɓame hen fa leydi ndi moƴƴintina keɗoɗenmo
si on arrive pas à...
sini ene e koye meɗe en donki famrude ɗum ana holla wiide ene ɓiɓɓe Mali e jaaɓi ko woɓɓe ɓama dabareji ko weɗi ɗum en fuu mbiya dow Mali en beeli hoore wattu joni on keeɓi hawritinde joddade fa kaltiden eɗen kani wadde ko mbawɗen fuu fa dewre ɗum ɓuuri moƴƴude
c'est pas ça l'important
e lewi Mariam Koyta keƴaɗo mofti ko darete ko ka ana heewi omo yiiɗi e timmore ɗi jodda kalden ngaji jogalal heɓe e tiɗallaji goduɗi ɗi o rafi ndenagu jang e deƴere e kawral warta e nderi
heyɗere wonde ley leydi meɗen ndi saabi mbin itti ɗallaji fuu fulɓe haaɓe ana wayi hono fayi ndemata wattu joni o seeɗa ko remete ɗum ɗo sakitoto duppe mbiɗen jogui guikke lobbo ɗum timma ñagoɗe Allah itta Mali le o tiɗalla
to banggal gouverneur région tawdeni to o holliti wiide omo dimmi o ɓeyɗi hen kesen ɗum wi wona jooda kalden balɗe seeɗen tan watta so jogaɗal heeɓe e tiɗallaji mali ɗi fuuf keɗɗoɗen général Adraman Oul Meydou kanko mo gouverneur tawdeni ko sifi hen
il faut que les maliens comprennent
yimɓe Mali ana kaani famude wona le balɗe tati nanayi tan watta fa jalde nde o tiɗalla saabi ɗi tiɗallaji puɗɗi illa ɓooyi mbiɗa miila sini e gaɗi hakkillo eɗen kaani ardininde Mali yesso ɗum ɓuuri moƴƴude eɗen kaani famude kanankoɓe men ɓe e ɓiɓɓe Mali noon ko laati fuu eɗen kaani yaltude e politikaku ɓamin hakkillo lobbo mbiɗa miila ɗum watta fa jalde e tiɗalla o
holitinde wiide tan région ngaji kesi moƴƴinaɓe ɗum heɗa e muɗum ana tawda e o jooda kalden
no lamu hakkunde jo hani jogirede le leedi me indi yogay halaji di fo ana joyno do hen ka wattu jono jamarnde jatta holli tiwit sa ewi bibbe leedi malindi kanyen en bayilti nyaloma hande dum wodi so yurku yurku kanyo ko nayri bangal hono wayde lamu lobbu fan wondi hebude sembe le leedi me indi be bi malike jatta hani wayilted nyaloma hande no fa kedden famtar fande kedden aminata dial e usman nyali buli
ala fi bingu leedi yanka waddi tiidallaji di jogiden dif so wadi tawe nambara ko ana heebi sabi hande yimbe hewbe ana kala hala majjum martel kuyate gundo sisoko kanko mo goto e felde wetende kafu duubi debbe e sappo ko bantuden hore meden so hande fa han eden dara wiide en wayliti tobe hande bibbe leedi malindi ana kani wajimpinte hore mudum wattude hakkilaji mudum waylitinde golleji mudum bondi kerodem mo
tout le monde doit
himbe fu anikani tagade tagu lobbo cela halde halaji bondi mon fu fela hore mudum dara ko watta dum yalla ana moddi na modja famali yalta wembere de won leemu hande de en kani wadde e bawde meden fu koliten ko moddini leedi ndi hande en nya edita leedi meden ndi tawen arande mali hono mudum ana tiidi
o monde
to bangal kabbiti do kiddo jaado retraite litenan colonel Saloum Maiga holliti wiide wayde bingu leedi yan kaku waddata kulle yogaje faade laamun koɓe leydi ndi joginoɓe hakkillaji lobbi e wallude leydi madi ndi kere demmo
nous sommes arrivés
en jotta ke do gonde handen do sabe jukugo wala on jeyi himbe ana gada ko wel dum ben funa fay kulata yalla wonko wa hewtade dum ben laamun koɓe daraki e darde mu ben birku lobbo wala kasen himbe jalti no goruno hayene sini birku lobbo wala wawa gasude e bawa darade e darde meden
toute responsabilité
lo e o jodda kalden balde tati pawido e laamu hakkundeje o hibbude bibbe leydi ndi hewbe mudun ana pawi jikkeji mudun e mo intingol leydi ndi kanyin e hebude laamu tobe lobbube yaadirbe
kambe tiidobe muto ngaji gombe dum won damal nokuno dirtedo CICB be kaybe gonde hebude le hen geduuji mabbe dum e tawede fu bi wakkatije be kula jaati fata yimbe le gujjobe muto ngaji be jottole nokule mabbe de hon dum wadiri kenyen sabde be bi anto so ngari a tawan ko koje jaati dartata fa kebe famtar fa hande kedde Aminata Diallo Ousmane Nyali Boudi
ko fotata mobilaji tem dere kanyi e muto ngaji woni ko darna damgal CICB peta ko le jodda kalden ngaji gududu wadude do dam hakkunde ko heewi e jamaare warorde ka halfinan mobel mum na moto mudum wete parker kaybo horebe nokkudo di mobilaje moto ngaji ka daroto ana belti e beedugol keban mudum wakati jodin o ka be kulidun fati di moto ngaji na e mobilaji gujje Abdoulaye Karim Jakite kanko ma kaybo mobilaje e moto ngaji o centre international conference de Bamako CICB don kero dem
sinimi yinado mom holaki ana woni hedde moto ngaji di mbiyan dum goddo do sabi joomu haana darade hedde moto ngaji di yogabe mabbe jaati jannanka yogabe du jattanka mbiya gonga an gondumi sini kawrte mawde hono de ana godi ko min kulata pati moto ngaji mbujje mi ngada e bod amen du fu yogabe ngaran do mbiya darto fa tulta seeda minen dum mbiya be sini be jidi fa be tulta e boddo hedde moto ngaji di dum woni ko min dartata e mabbe
ngol kul gotol woni ko joyn en mobilaje moto ngaji di dun huli be le majjun be kolliti wala no en baawi wadde kasen jettiraka be kalfinan mutungaji mabbe e mobidaji mabbe di be yimbe ko heddi ko be kollan al tero den goto e be yimbe
wa hebude tiddallaji e domo mutungaji be ka medo hula pati mutu wujje misal mi anda e kambe e koy mabbe jati hedo woni e anniya mabbe do kulul mangul ndokam be domo moto an sabi wala dabere wonde mi ngaram mi daran o moto amen sabi wala nuggo be men joppa sini andari kenya ibliso yumire do o fay kambe parkerembe be ndogino dum fu won he dun holla wiide mi da joppa do mutungaji amen do kulul mi joppi tadde wana kambe min koli min kalfinandi alla no sabi wala no min gatta kase parkingaji di yo fa moto ngaji di do men no gonga jati le wattu yogaji to jama hawrata sanne kulon ana wodi fu hono den nokkuje buri to jama warata fa sanne sini basi wadi kambe dom moto ngaji be jati wala ko mbawi ni himbe
mitintin tan jodda kalden bibbe leedi pawido e dow hono lam hakkundeje o yarata fuddi alkamsari kenyan 10 lewru septembre jokkan wadude fa asaver 10 lewru septembre 2020
odo botano wonti e wadde wakkati mudum fuddu nyawnodirte do coronavirus o idum leleedi med indi ka jamar de ka yeggitino odo nyawra birta jati wakkati fu be dokkindiran juulinaabe buucindiri ki ka o joga e mabbe ana watta gafankeji dum ko noddirta maski ko le majjun botano wonti e wadde le nokko noddirte CICB hono fuddum wori nyaloma hande fa kebben famtar kebben Mamadou Sama Seku
le natirde CICB ka ki lutirde juude yogaje na juina ka di nawtortaake sanne gila 8h himbe le puima hewde damgal ngal le imadraji dundiral himbe le ngala fi wattu finnaade lutgol juude nokkuji yogaay kay wana habitibe be wana himbe le ngarbe harudem be fe goto hakle mun wala e lutude juude mudun ma nawtorade gel o ka ele natirde saluji di nawtorgol gel e burnugol maskay na tayka ka ana famdi jati nawtotobe dum himbe nawtoto gel totete dun maskuji ka ana famdi himbe le nawtotobe dum tawene nyaw o ana wodi jati won ngatalim dun hakle be do kay na nawtoro maskuji di fewde nde do yebare labi lenturdi bangal nyaw covid-19 fanyo toba yogabe na hulani kewal adad rabondiral fayo tare kenyen leledi malindi ko bade o nyaay tatanguni tawrabe nyaw covid-19 ana bedo o nyaadi do e temme dido e ko fawi chamtanabe
sidio tamani humpitide fa faame halde fa hawre
sakra bolitinde wiide do kadde ten kikide hande do kabaruji meede di me joti on kala do bawdon tawelle mali fo e mangal mudu do e seeda kanko noddete Assatou Kanté o waron o hala journal makko ngal e francien koode wassalam